Madato, Wana Tope.
Bobo Sukari. Na kipa kitu ustake ustake, mtoto wa Dandu jina kubwa, najulikana kama Nyerere milele na milele ulimwenguni kote. Nikifa leo ama kesho, ni wengi watalia kusikitika, mtoto katutoka, jina litabaki tena kwa haki kwenye makumbusho na vitabu vya kumbukumbu. Maswali mengi bila kupata majibu, walinisema sana bila aibu, kweli si uongo, kubeba jina mtoto wa Dandu si kazi ndogo. Mwana tope,
hasira za nini we bwana, wataka kuniua bure bwana, yule si wako nami si wangu, chuki ya nini kati yangu mimi na wewe, nasema sina makosa.
With the melody, you wanna kiss me? Run, come follow me. I'll be right here in Africa, yeah, Mandela, Monica and Angela, catch me on my cellar. Don't even wonder how will I be. Girls, they choose me, claiming that I'm a cutie. The end of 90s into the millennium, Toto wa Dandu, I'm still rocking the tops. Yeah, yeah, ni mimi na mimi ni yeah, yeah. Wenye kusema watasema,
Toto wa Dandu, siku hizi uko wapi?
Niko Arusha na Fadhili Matambi.
Hasira za nini we bwana?